garoonka Bunanoga Lugto magaalada Baydhabo Dr. Ayub Stadium waliba si toos ah u soo bilaawday koobka kooxo heerka lamaad taas oo ay ku qayb gala doonaan kooxo shale FC Salaamay, FC Dikotar, FC BBG, FC Halwadaag, FC Sheikh Asharawtu iyo FC Shimiteri. Kulanka koowaad ee furitaanka tartanka kooxo heerka lamaad ee degmada Baydhabo iyo waliba likada furay FC Salaamay iyo FC Dikotar kulankaas oo goole 5 ee wareeyay karti kooxda FC Salaamay aanu kumid ciyaartoyda ku shal dareeri lamada koox iyo dareensho ku hadali
bismillaah markan koreed ilaahay mahad isku leey oo garoon noo aafmaad qabnaanigii noo aafmaad annoo biyay goolin heegayn ka dhigay usin mahad eliye yadii aan faraxsan guuligeey ka inta ku deerni maadaama aan kulanka inaan ka horeey guul ka furnimay bay ilaahay ku tuwan waan ku rajaynayaa in imay leeyraayso koobkan guuleysto doona si ambiitan ah waana zeeray han gudu doona bilaar wallahi bilaayeed aan faraxsan nilal ni fur kulankii horeey waan imay leeyraayso guul oo yadii wiin uu deern oo clean sheet ninka baan yadii aan faraxsan wallahi inaan aawi imay leeyraayso inaan badi inaan badi imay leeyraayso eedan farxe aawinaad imay leeyraayso walwiimi ka dhankan guulo una deenay imay leeyraayso eedan ka faraxsana
wallahi ugu horeen Allah subhanahu wa ta'ala oo maad xilnaaya wallahi horta dareenkay waxa ay igdhigantay in farxadeedu u jeedaa lama soo koobi karo waayo horyaalka heerka labaad Baydhabo maanta inkastoo hadan ay clean sheet iyo 6 gool wallahi misteen horta maanta laakiin waxa ku soo bax clean sheet ee saddex dhibcood inaan macnaa meeshan qaato laakiin Ilaahay wuu noo suurgeliyay waxa rajaynaa ciyaaraha socdaan insha Allah sidaan isii ka daran oo kasi wanaagsan ina clean sheet kay oo ilaashan karo wallahi horta ugu horeen horta markii hore macallimiinteeda oo maad celinaya oo halkaan aan i soo wakiishan teeda kale macallimiinta waxay i soo geliyeen meeshan in aan ka mir dhaliyo oo wax ay rabeen oo i soo geliyeen shaqadeed in aan u qabto sidee rabeen shaqada u qabtarta alxamdulillaah ilaak maadsan teeda kale waxaan u maad celinaya halkaan oo maad celinaya macallinkeega aan gidaamo oo mar hore i suurt gali in aan meeshan imaado aan horyaalkana ka ciyaaro
xogayaha guud ee xiriirka Bunanoga Lugto Koonfur Galbeed Nuur Haaji Hafow ya aan mahadnaqay qof kasta oo suurtageliyay qabashada koobka kooxo waliba noo sii sheegay inisa fayl uu iska bilaawday koobkan kooxo heerka lamaad ee degmada Baydhabo
ee mahadnaq ma iskuule ilaahay iskuule ee marlamaad imar sidahadba ilaahay subhanahu wa ta'ala yaa mahadnaqaan oo in suurtageliyay geek intii koobki kooxo heerka lamaad zeerbiid uu qabana garoonkeedii dooreyub stadium ee mahadasnaq ilaahay mahadnaqaan tan kale ma in mahadnaqaan media markasta muhiim intii uu garabsi aawi markasta hormariyay football-ka usiin yeedeed aan ka mahadnaqaan geeko eta taariikhda 12 bilitada waad 2028 ma inay furmay koobkii heerka lamaad ee kubadda cagta heerka Koonfur Galbeed ee weyla raayis naadiyalka oo ku qayb galay 6 kooxood hadii Ilaahay ermay Ilaahay ku rajeynay intii sanadadan ka dhamaay Ilaahay mahadle markas usii mahadnaqaan ma in mahadnaqaan in kasta oo galan ku jeesati intii suurta gal la qabado koobkan yaa mahadnaqaan anoo ku hadalow magaca maamulka xiriir kubad cagta Koonfur Galbeed markas ma hadhawayna lan kasta oo aan heelan intii hormari garabsi football-ka usiina eed eed aan ka mahadnaqaan waan hadhawayna may mahadgaar injeediyan dadku ka shaqeeyo horumarinta football-ka gaar ahaan leeraw ururka leeraw sagu saar way leeraw oo gudoomiye qooje usiin maylana eeda uma hasanta may rajayna hadii Ilaahay ara uno caafimaad qabna maalan maalintan gudoo maalinta kale gabagabadiis uno hatana Ilaahay in kama hadnagaan markasta saafimaadna in ka dhamaay isiin eeda uma hasantin si kuma hadnagaan dadaalka badan isan gali haytan ee juhdiga in la suurintin hami imaalan eedeed aan gamaa santin ee warkama badiyo eedeed aan gamaa hadnagaa billahi tawfiiq
koobkan lan qabadi kooxo heerka lamaad ee degmada Baydhabo ayaa kooyay xili markaas dhawaan dhamaadii kooxo heerka koowaad ee Bunanoga Lugto ee degmada Baydhabo taas oo yoona lanka daafuri bilaawashada ama badaafurka garoonka Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo